VOA.
Torban sadiyar ratin dura karewan kubami labi yotan Afrika didami sadi bakabwani garabi yalita Afrika ti argamtu Kameruniti imalan kayo galafatani kayo tabagari agarsisu kayo wanchamu achu tabaku bamila Afrika ratti hirmachun matanisa wangudata usi garewan hirmatan hundu moani biya isani tigalani saba isan bakabufate gammachisun hawi isani isagudata Torban sadan darbanifi magalo ta Kameruni adda adda kesatti walintabacha walmoa kolfaboa innimo e fogola innikufe biya isatti gala amma guyya kale isatti tabichi ittifufe ture ammas akuma ittifufe tijira biyotan diddami afur hirmatan kesa diddamni sani sadarka adda adda timo amudani tabicha kesa bahani biyotan afurduwan hafaniru tabaku fisani darbu gare wanku da jairrat hirmatan moichani tumurani saddeed kesa biyotan galan sambata de ngaddafi dilbata kale sa tabatani biyita bicha kesu mesitu Kamerun Masir Senegali fi Burkina Faso hafaniru Burkina Faso Tunisia tokko fi 0 dani mumotu Masir mo Morocco lamaf tokko mote biyotan Afrika kaaba lamman bahuda fi dirkaman Afrika kaaba kesa Masir duwatu afte warren sadan bira hafani gare wan Afrika litati. Moiche Masri fi biya England kesatti gare Liverpool fi kantabatu Mohamed Salah shora gudda tabatera. Akuma kana achuma biya England kesa gare Liverpool fi kantabatu Sadio Mane moiche Senegal fi si shora gudda tabatera. Kanandura Alturba wancha Afrika kana kamote biyi Afrika kaba Masir. Kamisa dufu Kameruni wajintabati. Kameruni yo Masri mote tapi wancha biyotan Afrika litagiduti tasifa majechud. Gare wan hafan Afuran kesa Kameruni fi Burkina Faso gare wan Ramadi Ethiopia kesa Turanida. Burkina Faso fi Senegali Robi Iftani tabatu. Gafa dilbata warren Robi afi kamisa mo aman. Dursani sadarka sadafa argachud afi tabatu. Iti anse tapa wanchatu tasifam. Biya gafa dilbata wanchat afi walmur mummo kamisa barra. Erga tabichi amajji sagal jalkaba me asi tapato nikudashani kardi dima dani adabamaniru. Kardi dima jalkaba kanargate tabata Ethiopia yared balaineti. Abba murti Kameruni fi komorosini tabachisani lammin Ethiopia bamilakta samma wa yesa kardi dima toko tabata komorosi Jimmy Abduti fi kenaniru. Garenke verdi ye muse negali wa jinin tabatanu tabato nisani lama kardi dima argatani drekesa baniru. Guya Kameruni fi Komoros tabatani lammilen Kameruni itu umnani dirre senud afi wal ibani kukufud ani namoni saddeti itamani duaniru. Kuni madagudda tapahubbami ila Afrika isa marsa soddomi sadafati jadamira. Tabattoonni garee Kameruni gargaarsa namootan balaasanaan miidhamaniitiifi kan oolu qarshii doolaara 1850 sanbata kaleessa magaala Duwaalaa keessatti arjoomaniiru. Qarshii duwwaa miti tapha Gaambiyaa waliin taasisan irratti gooliin lamman galchanis akka yaadannoo namootan balaasanaan miidhamaniifi ta'uu murteessaniiru. Murtoo kana ilaalchisuudhaan ministeerri ispoortii fi barnoota qaamaa Kameruni Narcisse Moulay Kombi ergaa dabarsan qabu.
Vous aviez promis la victoire, mais également une victoire qui donne du sens. Et oui, les 8 morts de Yaoundé au Lébé à l'occasion du match Cameroun-Comore que vous avez.
Gare nisani namotan bala sanan midamanifi gargarsa taasisu isani tifi lammilen Kameruni gammachukapu. Gargarsi kun kantasifa mimmo erga injifanno murtesani gare Gambia ratti argame asta usati fisi lammilen Kameruni gammachukapu. Jedani kombin. Dorgommi fi gicha jimata engaddati fi dilbata kaleessa bakkeewwan adda addaatti taasifamanin atleetonni Ethiopia mo'ataniiru. Akkuma kanaan jimata engadda magaala kibba lixa biyya Jarman keessatti argamtu Karlis Ruhu keessatti dorgommi meetri 3000 kan mana keessaarratti kan hirmaate dargaggoo waggaa 20 Biraanuu Aragaawii daqiiqaa 7 fi sekoondii 26 fi maayikiroo sekoondii 20 xumuruudhaan injifateera. Biraanuu yeroo ammaa daqiiqaa 12 fi sekoondii 40 sagal galme sudani rekordi figicha kilometri shani atletik abate jiruda mudde soddoma barakuma lamafi digdami tokko jiatokko ndura kan kanagalmes achuma magala carlis ruke satti dorgommi metra kuma tokkof dibashani manake satti tasifameni shamarran etiopia tokkufa ammasadaffatti walfana tumurudani muataniru dorgommi kanani aksumawi timbaye daqiqa afurifi sekondi lamafi microsecondi kudalaman tokkufa yemubatu herut mashasha daqiqa afurifi sekondi lamafi microsecondi kudafuri lamafa frehyo tailumo daqiqa afurifi sekondi lamafi microsecondi jatami jani sadaffa batetti Dilbata kalesa biya Itali baka San Vitor Olana jedamuti figi chakata murabiya marsa sagalta mafara aftasifamen lamin Ethiopia nebret malak dakika digdami saddetifi sekondi soddomi saddetin tumurunan muatera nebret malak dorgomi baka kana irrati waggala mafi walitta anseti kan muate Figicha baka kana irratti kanandura barakuma kuda sagalifi sagaltami lama amma barakuma kuda sagalifi sagaltami shanitti yero afur kan walitti anse moe atlet fita baisati. Walitti ansur an taubatusi atlet Muktar Idrisisi yero lama figicha katamura biya baka kana mounisa gabasamera. Kopin sporti Kenya kanumarra wata anbefkadu morodati fayata.
Kalama sadi afurikara dera milamuri.